Time is now.
It's Kista Music.
What time is now? Hello, Nairobi. It's your boy, Solfa. Check shit. Yeah. Music in the vita ni kama lingala, macho za nyanya ni dunge digaga. Bro mina saka ni pate mangondo, sanya mafala dizanya loliondo. Siwezi kugoya mambanga ni ovyo, kamo ni pendika nyonge na toyo. Lojo ni tamu tadhani ni oyo, nina madola masini ya loto. Loto ni pate ni timizi ndoto, damn ni hot. Pale banana vile miku, apendi kubana, pendi kubana vile miku, apendi kubana. Cheza na check, lipa na check, kijana babi na roll na bass. Check my neck, buda abeg, ice kwa neck, swali za neck. Punguzi joto si deal na not, napenda waroro na shape ya coke. Shingo the habu tadhani ni chess, tamu wa kazi maniga ni do. Cheza mafala kabisa vile nanga, sego ni do, maniga mi do, pasego ni do. Vile nanga, sego ni do, maniga mi do, pasego ni do. Check, check, check. Just you check, hey, just you check, check, just you check, hey, just you check, check, just you check, hey, just you check, check, just you check, hey. Cheza mafala kabisa, hita na mada kwa giza. Mchana tupiki kwa misa, nani ni fire kawiza. Yetu na roll na koro, haika rufi ya goro. Soga ni zile za yoyo, utamuka supu ya jaba. Flow ni fire kabisa, pop kwa tena bila. Biz napenda kwa giza, kinari unatesa kabisa. Siheka kanani ni diva, gizani mizani ingiza. Mababi wa koro kwa lojo, Solfa ni logo ya lebo. Solfa ni logo ya lebo.